بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد namhlanje siphethe uchapter 5 isahluko sesihlanu isihloko sethu esithi indaba ezimnandi isidima nembeko ezifunyanwa yimuslim ngexesha isweleka. Ihadithi yokuqala uAbara bin Azib radiyallahu ta'ala an uthi uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam wathi xa imuslim iza kulishiya elihlabathi isiya kwiakhira iingelosi ezisuka ezulwini ziyeza kuye ezinobuso obumhlophe obukhazimla okwelanga ziphethe ikafan ilaphu elimhlophe ezombathiswa ngayo izidumbu evela eparadise enevumba laseparadise zihlalele umgamo wokuba amehlo azo akwazi kumbona lowo uza kusweleka. Emva koko kuze ingelosi ejongene nokufa ihlale ecaleni kwentloko yakhe ithi yini na mphefumlo wanelisekileyo yimiyalelo kaAllah, phuma uze ekuxolelweni nakwinxeba kaAllah. Umphefumlo uyaphuma ngokulula oku kwamanzi xa ephuma kwingxowa egcina amanzi. Nasekubeni, ngokweliso lenyama, kukhangeleka ingathi umphefumlo uphuma nzima. Ezo ngelesu, ziyawukhupha lo mphefumlo. Ekubeni ziwukhuphile umphefumlo azilindi nomzuzwana wokuqhwanyaza kwemehlo umphefumlo usezandleni zazo. Ngoko nangoko ziwufaka kule kafan inesiqholo sasejanna. Ivumba eliphuma kuyo logqitha onke amavumba wemask akhoyo ehlabathini. Ziyenyuka nawo naliphi na iqela leengelosi ekugqithwa kuzo ziyabuza ngokabani na lo mphefumlo ulungileyo ziphendule zithi ngubani unyana kabani zimbize ngamagama angawona magama amahle awayebizwa ngawo emhlabeni ziyenyuka ukuya kwizulu elilandelayo zide ziyokufika kwizulu lesixhenxe apho uAllah uyalela igama lakhe libhalwe kwi-iliyin emva koko ubuyiselwe emhlabeni umphefumlo wakhe umphefumlo uyabuyiselwa emzimbeni iingelosi ezimbini ziyeza kuye zihlale ecaleni kwakhe zithi kuye ngubani inkosi yakho yintoni inkolo yakho yena uyakuthi uAllah yinkosi yam kwaye iIslam yinkolo yam ziya kubuza kwakhona ngubani na le ndoda eyathi yathunyelwa kuni yena uyakuthi nguRasulullah zona ezo ngelosi zimbini ziya kuthi kuye ngubani okwazise ngoku yena uyakuthi ndiyifundile incwadi kaAllah ndakholelwa kuyo kwaye ndiyabungqina ubunyani bayo. Ummemezi uyakumemeza emazulwini. Isicaka sam siphendule ngokuchanekileyo. Menzeleni umandlalo waseJanna. Mnxibiseni impahla yaseJanna. Kwaye nimvulele ifestile ebonisa eJanna. Khona ukuze azokufumana impepho emnandi esuka khona. Ingcwaba lakhe lenziwa banzi. Kangokuba ebona amehlo wakhe. Umntu onxibe kakuhle, onevumba elimnandi, uza kuza kuye athi, ndaba ezimnandi kuwe nolonwabo, le yimini owawuthenjiswa yona, yena umfi uyakubuza, ungubani, inkangeleko yakho ibonisa okuhle, mna ndizezenzo zakho ezihle. Yena umfi uyakuthi, yini na nkosi, umgwebo mawuqale, Nkosi umgwebo mawuqale, khona ukuze ndizokubuyela kwizizalwane zam nobutyebi bam. Wa akhiru ta'awana, nilhamdulillahi rabbil alamin.